unavyo nipenda sana adini na ogopa. Nazali, nazali ya mitara dadi, maredi makopa. Oh mami, oh mami. Oh girl, I promise you life. Okay, I promise you love. I promise you security. Never push you down. Tangu ni kupate wengine na waona nya. Mimi so tape, sezi jisa. Baby, wapi na washwa teme. Wapi na washwa mami. Oh, wapi na washwa oh. Baby, wapi na washwa teme. Wapi na washwa oh, wapi na washwa oh. Keke, keke, sina makeke. Ameninyaka. Sina lolote. Ameninasa. Sina makeke. Ameninyaka. Sina lolote. Ameninasa. Taki umalaya, umalaya. Oh girl, I promise you life. Yeah, I promise you love. I promise you security. Never push you down. Tangu ni kupate wengine na waona nya. Mimi so tape, sezi jisa. Baby, wapi na washwa teme. Wapi na washwa mamia. Oh, wapi na washwa oh. Baby, wapi na washwa teme. Wapi na washwa oh, wapi na washwa keke, sina makeke. Ameni nyaka. Sina lolote. Ameni nasa. Sina makeke. Ameni nyaka. Sina lolote. Ameni nasa. You deserve everything. Allow me to buy anything.
And the good work has been done by the people.